这喂喂 ，Kids Kids Kids
Kids Go 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 Go
Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go Go
Toto Mungu amenitawale bendera ya ushindi kila siku ingare imani ngao yetu mpendo nguzo yetu na Mungu baba yetu ndo tumaini letu Mungu kila siku niko naye yuko ndani yangu na mimi niko ndani yake kila nitakalo na muomba ye kwa jina lake Yesu baraka naziona magonjwa ninapona na kila ninapotaka vitu vinawezekana na tena kanipa mamlaka kukanyaga nyoka na kanyaga kanyaga mpaka vinaruka Toto Mungu tunagengesha Yesu ndo rafiki kweli wa maisha akiahidi jambo na maanisha na ndo maana hatuishi kwa kubatisha
Wachawi mapepo na kanyaga Shetani akija na kanyaga Gome zake nazivunja na kanyaga Songo bichi chote na kanyaga Kabisa na vuluga na kanyaga Kwa jina la Yesu na kanyaga Kwa moto wa Yesu na kanyaga Na kwa nguvu zake na kanyaga Na kwa damu yake na kanyaga Magonjo na kanyaga Nyoka na kanyaga Nge na kanyaga Shetani na kanyaga Wachawi na kanyaga Majini na kanyaga Vibwengo na kanyaga Vyote na kanyaga 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 kanyaga
Kwa jina la Yesu
Kanyaga 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 kanyaga
Kwa jina la Yesu
Kids,
Mungu ni mwema siku zote, ye inegusha mara zote Kanibariki miujiza kama yote, pasipo ye misi lolote If you don't know, now you know
I wanna give
you glory to Papa God, God you kindly bless na bado, do Watoto Mungu tunakwenda na muda hakuna kuludi nyuma tuko na Yesu balida I'm shining like star, machozi kanifuta kumchagua Yesu wala sijai kujuta Kila kona ye neno masema nono nalisolo wezekana kwa keli na wezekana Yondo maji ya uzema nguvu zake wezi pima, yeah man
So much service more